Cheikh Saliou yalla ñu yalla tax ci barkem neneen yeen amin.